nze nkwetegekera nga mmanyi ogenda kujja ngera nize I am here deep in love mmanyi okimanyi w'otolisiba na mirembe mbeera ng'omuloge nga sirina bulamu thinking about you Thank you.